Jeremia 12 verse 1. Ulungile wena Jehova noma ngimelana nawe. Ngiyakhuluma nawe ngokwahlulela iphumelelana indlela yababi. Kungani ubaba benokuthula abakhohlisa nokukhohlisa na? Verse 2. Ubajayile futhi bagxilile, bayakhula bathela izithelo, useduze nomlomo wabo kepha ukude nezinhliziyo zabo.
Verse 3. Kepha wena Jehova uyangazi, uyangibona, uvivinya inhliziyo yami ukuthi injani kuwe. Bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa, ubalungisele usuku lokuhlatshwa.
Verse 4. Koze kube nini izwe lidabuka, nemifino yonke yasendle ibuna na? Ngububa bakhileyo khona, izinkomo nezinyoni ziyabhubha ngoba bathi akayukubona ukugcina kwethu.
Verse 5. Uma ugijimile nemigundatshani yakukhathaza, ungancintisana kanjani namahashi na? Uma wethemba ezweni lokuthula kuphela, uyakwenzenjani ekukhukhumaleni kweJordani na?
Verse 6. Ngoba nabafowenu nendlu kayihlo nabo bakukhohlisile, nabo bamemeza kakhulu emva kwakho, ungabethembi noma bekhuluma okuhle kuwe.
Verse 7. Ngiyishiyile indlu yami, ngililahlile ifa lami, nginikele othandiweyo umphefumulo wami esandleni sezitha zakhe.
Verse 8. Ifa lami likimi njengonyama ehlathini, lingiphumisela izwi ngalokho ngiyalizonda. Verse 9. Ifa lami liyinqe elimanakanaka kimi, amanqe angakulo alihaqile nxa zonke. Hambani buthe zonke izilwane zasendle, nizilethe zidle.
Verse 10. Abelusi abaningi basichithile isivini sami, basinyathela phansi isabelo sami, benza ifa lami elinqanelekayo ihlane elichithakeleyo.
Verse 11. Basenze incithakalo siyincithakalo sikhala kimi, izwe lonke lichithiwe kepha kakho kubeka enhlizweni. Verse 12. Abaphangi bafikele wonke amadula angenalutho, ngokuba inkemba kaJehova iyadla kusukela komunye umkhawulo omhlaba kuze kufike komunye, nenyama nokuthula ayikho. Verse 13. Bahlwanyele ukolweni bavuna ameva, bakhandlekile bengasizakalanga. Yebo, niyakuba namahloni ngezithelo zenu ngenxa kufutheka okuvuthayo kukaJehova. Verse 14. Usho kanje uJehova, ngabakhelwane bonke bami ababi abalithinta ifa lami engabanika lona abantu bami u-Israyeli, uthi, bheka ngiyakubasiphula ezweni lakubo, ngisiphule indlu yakwaJuda phakathi kwabo. Verse 15. Kepha kuyakuthi lapho ngibasiphulile, ngibuye ngibahawukele, ngibabuyisele kube yilona lowo efeni lakhe, kube yilona lowo ezweni lakubo. Verse 16. Kuyakuthi uma beyakuzifunda nokuzifunda izindlela zabantu bami ukuba bafunge igama lami ngokuthi kuphila kaJehova, njengalokhu kade befundisa abantu bami ukufunga uBhali, bakhiwe phakathi kwabantu bami. Verse 17. Kepha uma bengalaleli, ngiyakusiphula nokusiphula lesi sizwe, ngisichithe, usho uJehova.